Africa has got to be free. Fight on, brother, fight on, fight on and free your land. Fight on, fight on, fight on and free your fellow man. Africa has got to be free by 1983. Come on, make us see, brothers, fight on. Fight on, brothers, fight on. Fight on and free the land. Fight on, fight on, fight on and free your fellow man. You have paid your dues and you've got nothing to lose. And that is always my view. You got to fight on. I say fight on, brother. Fight on, fight on and free this land. I say fight. Fight on, free your fellow man. Cause if Africa is not free, then we all will be back in shackles. You see, my brothers, fight on.
Ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Uno munsi turi kwa gatatu tariki ya 29 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi bibiri na 2017. Muri aka kanya dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 3 isaha ya Washington DC, saa 3 z'ijoro n'iminota 3 isaha ya Paris, Bruxelles na Geneve, saa 2 z'ijoro n'iminota 3 isaha ya London, na saa 4 z'ijoro n'iminota 3 isaha ya Helsinki muri Finland. Tukaba tunafite iyo saha ya saa 4 z'ijoro i Kigali, iwacu i Kigali. Ikiganiro twabateguriye uno munsi gifite kiribanda ahanini ku ijambo rya Perezida Macron yagiriye ejo i Wagadugu ejo kwa kabiri. Tukaba tugiye gusesengurirwa ingingo nkuru z'iryo jambo na Dr. Nkiko Nsengimana. Mukaba muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuje muri kumwe birumvikana n'ugiye kubasesengurira iryo jambo Dr. Nkiko Nsengimana, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba anashinzwe igenamigambi n'ibirebana niba mikro ya Dr. Nkiko ifunguye, ndayimufunguriye. Dr. Nkiko, mikro yawe irafunguka, tegereza gatoya, irafungutse. nagira ngo yo ufate ijambo niba uruho unyumva usuze inshuti za radishakwe.
Garambe wiriwe
uraho ndakumva neza cyane.
Komera muvandimwe, ndagushuhuje,
ndagushimiye ndabasuhuje
rwose kuba umpaye aka kanya kugira ngo tuganire kuri radio yacu ishakwe. Mbonereho nsuhuze abakunzi ba radio ishakwe, abarwanashyaka b'ishyaka ryacu ishakwe, Rwanda Freedom Movement, n'abanyarwanda bose, n'abakunda u Rwanda, n'abakunda ikinyarwanda, n'abakunda Afurika.
Urakoze cyane, ndagushimiye. Nk'uko twatangiye ikiganiro tubivuga, ejo kuwa kabiri tariki ya 28 z'ukwa 11 mwaka w'2017, Perezida Emmanuel Macron w'u Faransa yavugiye iwagadugu ijambo rirerire. Uyu muntu yavuga ko rikomeye, rikaba kandi rirerire. Ijambo ryamaze isaha n'iminota 45, byinshi cyane. Iryo jambo akaba yarivugiye imbere y'abanyeshuri bo muri za kaminuza bagera kuri 800, akarivugira kandi n'imbere ya mugenzi we Marc Roch, Christian Caboret. Nyuma y'iryo jambo rigizwe n'ingingo nyinshi, Perezida Macron yashubije ibibazo by'abanyeshuri, nabyo bikaba byaratwaye igihe kigera ku isaha, ubundi hari hateganyijwe ibibazo bikeya, kuko habari afite gahunda nini na mugenzi we Macron, yarafite gahunda na mugenzi we Caboret, ariko yarahimbawe rwose. Abanyeshuri bamubaza ibibazo bariyongeza rwose, hava bimugoye. Bamimara nabyo isaha byarenze igihe cyari cyateganyijwe. Muri kino kiganiro rero, muvandimwe nkiko, nk'uko wasezeraniye abakunzi ba radio ishakwe, ugiye kureba ibibazo by'ingenzi byashubijwe muri uwo mubonano n'urubyiruko ruherutse gukora revolution, rukamenesha umunyagitugu Blaise Compaoré. Urebe rwose wisesengure, uvuge uti ngibi ibibazo by'ingenzi, kabone nubwo muri iryo jambo ryavuzwe isaha imwe n'iminota 45 n'ibisubizo byatanzwe mu isaha imwe yose, bibazwa ibibazo by'abanyeshuri, ni ibintu byadufata igihe kirenze isaha imwe gusa twateganyije uno munsi, ariko nk'uko nabivuze ibibazo by'ingenzi nibyo uri bibandeho. Turareba rero niba muri iyo mvugo ya muri iryo jambo rya Perezida Macron, ndetse no muri ibyo bisubizo n'imyumvire y'abo banyeshuri, twakuramo icyizere yuko Ubufaransa bwabo bugiye koko guca ukubiri na politiki ya mpatsi bihugu bukunze kuregwa muri Afurika, rimwe na rimwe bakaburega bifite ishingiro, ubundi hakabamo n'ikintu gisa no gukabya, nko kwikuraho responsabilite za twebwe nk'abanyafurika, kuko nawe ntiyari indimi, hari ibyo yababwiraga ati mbese ati muravuga biriya bintu by'ubucakara muri Libya, hari umufaransa waboguze ubacakara, hari umufaransa wagurishije, si abanyafurika bariho bagurisha abandi banyafurika. Ibyo bintu rero muvandimwe nkiko, hamwe n'ibindi bibazo byinshi cyane birimo ndetse n'amadosiye ku rupfu rwa Sankara, kuko yatangiye muri iryo jambo rye rwose akeza Sankara, avuga ko nawe yagiye agira abantu ni mutoya, yibukije ko ari mutoya, ati naje muri urubyiruko kuko ndi muri generation nange ntoya, abantu batoya batabonye ibintu byinshi cyane kandi bifuza ko habaho impinduka. Ati rero ati Sankara rwose ati naje iki kibazo nakiteguye, ati amadosiye y'ibanga yose Ubufaransa bufite kuri Sankara yose azajya hanze, nzayabashyikiriza rwose binyure mu nzego zanyu zigomba kunyuramo, bityo ibyerekeye guhotorwa kwa Sankara nako kuzamenyekane, n'ibindi byinshi cyane, harimo n'ifaranga rya CFA, rya faranga ry'ICFA naryo abanyafurika bamwe barimo nabo abanyaburkinabe n'urubyiruko bafata nk'ibisigisigi bya gikolonize, naho yashubije atari indimi. Nagira ngo rero ntasesengura mu mwanya wawe muvandimwe nkiko, ufata ijambo ugaruke ku ngingo nyamukuru, wenda nanjye nimbona harimo izo nifuza ko wanavuga ndagenda zikwibutsa. Ijambo ni ryawe.
Urakoze cyane. Ubwo nk'uko dutuwe tugirana ibiganiro, urajya nawe umfasha tube ikibazo, yenda ho navuze gakeya ushobore kubashimangira cyangwa ahantu wabonye ntavuze uhavuge cyangwa nongere mpagarukiye rwose ubwo ndumva nta kibazo kuko tutuwe tuganira. Nakurikiranye rero ririya jambo rya perezida w'u Fransa Macron yavugiye muri université Joseph Kizerbo y'Ouagadougou. Hari abanyeshuri nk'uko babivuze barenga 800 baturutse imihanda yose muri za Kudugu n'epfo za Bobo Dioulasso bahurira aho ngaho baraganira. Iyo ubibona ubona koko yari yiteguye, yari azi abantu aza guhura nabo kuko ari abanyeshuri muri université bari ku isonga mu bantu barwanije rwose bihagije uriya compaore bashobora gushyiraho perezida wabo uko bamushakaga uko yari amaze gutorwa uriya kabure. Ndumva rero rwose iyo ubireba yari abiteguye yarabisubije ibibazo byinshi ariko turajya tubisubiramo. Njyewe nabonyemo harimo kubisubiza ku rurimi si kuvuga, ariko kujya kujya mu mizi hari ibibazo bimwe na bimwe nabonye ataragiye mu mizi. Muri make mbese yavuze ibibazo birebana n'ibi bintu byo n'ikibazo cya demokarasi, yavuze ikibazo kirebana n'imihindukire y'ibihe changement climatique, yavuze ikibazo kirebana n'ukunguku hirya no hino abantu bakora bya terorisme, sinzi ikinyarwanda terorisme ko umuntu yakivuga mu kinyarwanda, bijyanye na bariya bakoresha amadini, idini rya gisilamu bavuga ko ari ryo bari inyuma, kandi urebye ntaho bahuriye ku idini ya gisilamu kuko uko tuyizi. Yavuze no ku kibazo cyerekeye bariya abantu barebana bariya urubyiruko cyane cyane rujya rukunze kuva muri Afurika rujya muri mu Burayi gushaka ubundi buzima n'ukuntu bafashwe bucakara, bakaba bafashwe bucakara hariya muri Libiya. Yaje kuvuga ubwo mbese navuga ko ibyo ari ibibazo bikomeye kuri we bireba inyungu z'Abafaransa. Ikibazo yavuze kirebana na Afurika n'ibibazo birebana n'uburezi, yavuze ikibazo kirebana na politiki y'ubuzima, avuga ikibazo kirebana n'umuco, avuga ikibazo kirebana n'uko abaturage bangana demografi, ubwiyongere bw'abaturage muri Afurika, avuga no ku kibazo kireba uko bagiye kuvugurura politiki yabo mbese ngo muri Afurika atari bo gusa ariko bafatanyije n'Uburayi bwose ngo bongere bagirane Afurika irindi andi masezerano. Ikibazo atavuze ngira ngo icyakora yaje kuvuga ari uko abasore n'inkumi kandi gikomeye cyane ni cyerekeye ririya faranga rya sefa rigenwa n'Abafaransa uko babishatse, rikaba mbese ribitswe ubukungu bwose bubitswe za reserve za ntuza zose zibaho ubushobozi bwo kugura amahanga nangwa 50% biri bibitswe na minisiteri kwita y'imari atari na banki y'imari y'Ubufaransa yariyo bita Trésor Public, ntabwo ari na banki africaine ntabwo ari na banki centrale y'Ubufaransa banki nkuru. Aho hantu ndibuze kuhagaruka kuko ni ikibazo gikomeye ku muntu uvuga yuko aciye yashaka rwose kugira amateka mashya na Afurika kandi kiriya kibazo gikomeye ariko yagifashe nk'aho mbese ari nk'abafaransa ari nk'abafaransa rwose batazi uko icyo kibazo kiriho mbese ko ari nk'abanyafurika bashaka uko ari bo bashaka kuhaguma kandi yerekana akamaro bafitiye ngo ari uko batuma ifaranga ryabo ridaca agaciro aho hantu ndibuze kuva ni naho nza kubanza hari ikindi kibazo nanone atavuze ni ikibazo kirebana n'ubukungu burebana n'ubukungu bwa Afurika burebana n'amabuye y'agaciro burebana na peteroli mbese birebana na n'uko abanyagihugu bagira umutekano bagira ububasha uhagije ku mutungo wabo ubwo kuko biriya bihugu bya Afurika bigaragara yuko bifite umutungo uhagije bashobora kubyazamo rwose umusaruro n'amajyambere akaza ariko kubera yuko nyine hari politiki ituma yuko abo banyafurika badashobora kugira ubwisanzure ku mutungo wabo cyane cyane ubwo ndagira ngo nze kuhashimangira cyane cyane yuko abakabafashije ndavuga nka muri biriya bihugu bya BRICS nk'Ubushinwa bafite ubuhanga cyangwa Uburusi cyangwa Afurika y'Epfo cyangwa Brazil cyangwa End bafite ububasha mu bintu rwose byo gushobora ku uburyo bwa tekiniki bafite n'amafaranga yuko ku bibazo birebana n'izo n'ubwo bukungu kamere bo bagira uruhare rukomeye kandi bakaba bafasha abanyafurika kugira ngo bavanemo umutungo uhagije aho naho ntago yahavuze kubera yuko nyine nazo ni inyungu batavuga kandi ari inyungu zikomeye urebye amasosiyete y'Abafaransa cyangwa uko Ubufaransa bubona nyine wa mugani amasoko cyangwa n'ukuntu babona ubwo bukungu bw'ubutaka bubageraho yavuze ibintu byinshi koko ubwo dufite akanya gatoya ko kubisubiramo ariko nagira ngo mbanze kuri kiriya kibazo cya cy'ifaranga rya CFA yabivuze rwose avuga ngo ikibazo cya CFA ngo si ikibazo cy'Ubufaransa sinzi ukuntu yavuze mu gifaransa yaravuze ngo le France CFA est un non sujet pour la France mbese nk'aho rwose nta kibazo biteye biramutangaza n'ibiki ko yagisobanuye ntago ntiyabisobanuye ku buryo buhwitse wabonaga ari uburyo butumvikana buhutiyeho bigaragaza yuko icyo kibazo atashakaga kukivuga ariko muri makeya navuga yuko ntibutse iriya faranga France CFA bivuga iki France CFA bivuga ifaranga ry'ubukoloni ifaranga rikoreshwa mu bukoloni bw'abafaransa muri Afurika niko ryitwaga mbere ryitwaga Franc de Colonie Française d'Afrique urumva iyo bayishyizeho muri mu 1855 bashyiraho banki ya Senegal ibitaga la Banque du Senegal mu 1855 bashyizeho bagira ngo bahe indishyi abantu bakoreshaga ubucakara bari batunzwe n'ubucakara ba esclavagiste b'abafaransa mbese nk'aho hari indishyi kuko mu 1848 imyaka 8 mbere ubufaransa bwari bwaciye ubucakara nuko naho iryo faranga ryaturutse iryo faranga rirakomeza riza kuba mu kinyejana cya 20 kiza kwitwa Banki ya Afurika donc iyo banki nako iza kwitwa Banki ya Senegal iza kwitwa Banki ya Afurika yo muri Afurika y'Uburengerazuba mu 1939 niho iyo banki ya Afurika y'Uburengerazuba yagize uburenganzira bwo muri kimwe magana cyenda mirongo itatu n'icyenda bwo gukora iryo faranga ifaranga ryabanjirije sefu. Sefu yavutse muri mirongo ine na gatanu Ubufaransa bumaze gukora amasezerano na bya bindi na Fonds Monetaire International muri mirongo ine na gatanu igihe intambara y'isi yari irangije. Ni aho ngaho bituruka. Igihe Ubufaransa bwari bumaze nyine gusinya izo bita leta Cordon Bretton Woods. Ni aho bituruka. Iryo faranga rero rishyizweho ubwo badogore barishyizeho bashyiraho iryo faranga bashakaga yuko bagira bakontorora nyine ubukungu bwo mu bikoroni kandi bagira ngo bakomeze bazajya babona matière première umutungo kamere ku mafaranga make nubwo haba ari no mu ntambara. Urumva ngaho icyo kibazo gituruka. Iyo abivuga rero ugasanga akibagirwa ayo mateka abantu bumvaga ko yabivuganaga vuba cyane abantu bagakeka kuko nk'uko aramaze kuvuga ngo si ikibazo ku Bufaransa bagakeka ko atari byo kandi ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye kuko ndibuka mu gihe cya independence urabyibuka abashatse na nyuma abashatse kuva muri ibyo bintu bya sefa muzi uko babagenjeje mpereye kuri sekutiro wo muri Gine yaravuze ko igihe yashakaga independence urabyibuka yuko yavuga ati ibi bintu mutujyanamo turashaka independence ku bihugu byacu mu kubyerekeye ubukungu ku byerekeye politiki. Cya gihe yavugaga muri ya disikuru ati nakwemera nkaba umukene ariko mfite ubwinyagamburiro mfite ukwishyira kwizana aho kuba umukire mu bucakara. Uzibuka ko De Gaulle yamusubiza ati aha noneho independence urayibonye noneho bivuga ati urayibonye ariko uhagarara uhagarara noneho tu uzambone. Uzi ko ntibyatinze igihe sekuture yari amaze kuvuga ko Afurika ko Gine ibaye yigenze muzi ko bagumije kumurwanya kugeza ko bashatse no kumuvanaho icyakora ashobora kubirwanya ariko bamukoreye rwose ibihano bikomeye igihugu cya Gine rwose bagishyira hasi kirapfukama ariko ntabwo sekuture yigeze ari kuri faranga bari bashyizeho muri 1964 cyariho. Nibyo bamukuri muri Togo witwa Sylvanus Olympio nawe yashatse gusohoka muri zone yibita iyo zone of franc niko bayita neza akibivuga ntabwo hamaze kabiri Olympio yahiswe no yahise yicwa n'umuntu bita w'umulegionnaire w'umufaransa witwaga wari umusirire witwaga Nyansimbe Eyadema. Nyansimbe Eyadema nuko yagiyeho Modibo Keita muri Mali nuko byagenze nawe yakoze uko nguko muri 1962 ashaka kuvamo arakomeza arahatanira muri 1968 neza nibwo undi muregionnaire wo mu Faransa nawe wari w'umuriyotina witwa Musa Traore nawe aramuhirika Thomas Sankara wavuze mbere wa muvandimwe Thomas Sankara ni wavuze ati France efa ni ntuza ati ni igikoresho cy'abafaransa kugira ngo baduhake. Uribuka ko amaze kubivuga nko muri za 1985 ubwo yabwiraga yavugaga ibyo ngibyo noneho akanga kubona inguzanyo za Fonds Monetaire na Banque Mondiale urabyibuka arabyanga rwose ati ndabyanze baramufungira ariko aremera ariko icyo gihe yakoze politiki nziza na nubu ikigenda niho Burkina yihagije mu biribwa uribuka yuko hari muri some yagiyemo ari nayo yamuhitanye nyuma yayo yavugaga ati ibi bintu by'imyenda duhoramo tugomba kuyivamo ati abantu bayaduhaye nibo baduhoza muri ibi bakatuza kuzamuka arababwira ati ariko Burkina ni bari yo yonyine yanze kuriha imyenda kuko aravuga ati dukore boycott two kuriha imyenda ati niba njye mbikoze njyenyine ati murabizi ati muri conference itaha ntago nzayiza murabizi ko amezi atatu nyuma avuye muri conference kuri 87 yishwe n'uwitwa Blaise Compaoré hafi aha ngaha ejo bundi uribuka Muammar Gaddafi muri mu 2011 za service z'abanyaburayi n'abanyamerika zari zabonye yuko ngo afite amatoni arenga 140 ya zahabu n'amadovize angana gutyo ari kuzi ko yashaka gushyiraho ifaranga rya Afurika ariko ziko bamaze kubibona muri mu kwa 2011 baramwishe urumva amateka y'abo bantu bose bagiye barwanya yo France CFA uko byabagendekeye usigaye numvishe ejo bundi wabivuze ni uri yawo muri Chad witwa Debi yarabivuze yavuga ko bari bakwiye kubivamo we muri iki gihe yabivuze nko muri Rwanda mu mwaka w'2015 cyangwa 2016 sinkibuka neza yewe urebye niwe ukiriho gusa urumva rero ifite amateka akomeye no kujya kwiyerurutsa umuntu akavuga ngo si ikibazo ku Bufaransa kandi ari ikibazo gikomeye ni ikibazo kuri Afurika ni ikibazo kibuza Afurika kuzamuka kuko ari amafaranga yose byaka yuko umutungo w'amadovize icyakabiri abari muri leta muri ministeri y'imari kuri Trezoru Republika ya France no kuvuga banza umutungo urengeje hari miliyari ibihumbi ijana by'amadolari urumva rero iyo uvanye cya kabiri cya reserve y'amafaranga ukayaha undi biba bivuga yuko ayo mafaranga urayibujije ntacyo ashobora kuzakukorera ari ugutanga inguzanyo urabizi politique monetaire mu mabanki kandi amabanki akeneye amafaranga bakaba badashobora kuyabona ukaba ariyo mpamvu ubona ibintu bigenda bihenda za entreprise muri ibyira bihugu bizishobore gukomera
aha najya nkunganire gatoya niba unyumva uranyumva
ndakumva rwose ndakumva komeza urakoze
mu by'ukuri diskuriye narayikurikiye jyewe narayikurikiye yose narayikurikiye andirect ndetse n'ibibazo by'abanyeshuri nabikurikiye nuko yagiye abisubiza hari ibintu yavuze ati hari ibintu bivugwa cyane bikavugwa bikanandikwa yuko ngo kugira ngo habeho France CFA ngo hari zahabu ngo ubitse mu Faransa ati nagira ngo mbabwire iruhande rwose hano na president wanyaraho n'iki cyose nta zahabu yanyu dufite ati harimo avuga ngo dufite ngo ayo ma reserve yanyu ngo muri banki za France nimwe muyafite ibyo bintu yabahaye challenge mu by'ukuri ntekereza yuko ahubwo nako si ntekereza yabafatiye nko gufatira umuntu kubyo yavuze ati ibintu biravugwa cyane birandikwa cyane atari kukuri kurahandi ati kindi cyati rero ati rwose ati tubishyira ahagaragara ati kandi ati Burkina Faso ingiyi ati ejo bitarenze ejo ishatse kuva muri France CFA ati ni nkaka kanya ati ni ibintu byoroshye cyane ati abaperezida muri Afurika nibo bagomba kurebera hamwe inyungu zabo kuba muri iyo France CFA cyangwa se kutayibamo icyakora aho ngaho Nanjye ubwanjye ntabwo ifaranga ry'isefa watangire ku izina ryaryo risekeje rikanagira ngo tunarigarukeho rya zina rya mbere hamwe wavuze uti France sefa ryavugaga ngo uretse gato ndebe ngo ni
de colonie Congo ni ifaranga rikoreshwa muri colonie z'abafaransa muri Afurika.
Yego. Ni franc de colonie française d'Afrique. Iyo zina koko nubwo bagerageje kubihindura bakabyita bya franc de la communauté financière en Afrique na franc de la coopération financière en Afrique cyane cyane muri Afrique centrale ko byita ariko iryo zina rya mbere benshi niryo barimo wowe niryo bafata. Turi gano cyo gukorera gahita iryo zina franc de colonie française d'Afrique. Ana abrégé franc CFA. Nyuma bo bagenda babyita amazina menshi babinuza muri US babyita Fonds de la communauté financière en Afrique naho muri Afrique centrale akabyita Fonds de la coopération financière en Afrique ariko en Afrique centrale ariko rero iryo zina rya mbere ribishye rya Fonds de colonie niryo ryagumyeho ni nabyo abantu baguma koko batekereza aho gusa rero icyo nabonye nuko yababwije inani na rimwe makuru n'umuntu uvugisha inani na rimwe hano mu Faransa ni muto koko bamwe barabita ngo umunyagitugu ngira ngo ugiye ureba kuri za deba za hano mu Faransa bavuga ko makuru ari umunyagitugu wuzuye ko yanagiyeho nyine ameze nka mugenzi uriya oya uriya wari apere Napoleon.
Uriya muri Central Africa.
Oya Napoleon hano. Napoleon hano mu Faransa. Ko Napoleon niwe mupresident niwe muntu wagiyeho ari mutoya wategetse u Faransa ari mutoya none makuru yategetse ari mutoya kurusha na gaso Napoleon. Bakavuga ko bamwe ko ari ubwoko bumwe. Hano rero yarembeje amashyaka menshi amashyaka yasenyutse yarashize a droite a gauche Front National amashyaka yashize hano. Kandi rero n'umuntu uvugisha inani na rimwe mu by'ukuri umukurikira hano nubwo turaza kugaruka kuri za anecdote iryo faranga ntabwo twa koko arimo ikibazo ntabwo nabuze ko hatarimo ikibazo kirimo ariko yageze gutya aravuga ati n'ejo turi kureho ati mubaza aba perezida banyu turi kureho ati nta kibazo mbifitemo yari yajugunye rwose kubunge nakurikiye iyo ishanzi yagiranye n'abanyeshuri ati tubivane kitwa nta kibazo dufite mu by'ukuri muri disikuru ye koko nk'uko wabivuze yari yabinyuzeho ariko bigeze mu banyeshuri baganiraga kinyeshuri makuru nawe wagira ngo yabaye umunyeshuri rwose aho ngaho
oya azi kuvuga
turivane
ariko rero muvandimwe ngarambe ibyo yavuze sibyo yendaza aho ntazihari ariko reserve zo ziri kuri trezor w'u Faransa bwo rwose bwo ni
nabyo rabihakanye tibiri wanyu
yavuze niba nabihakanye sibyo sibyo byerekana urabizi ko nawe wize iby'ubukungu urumva ko iyo ifaranga urivanyeho icya kabiri cy'ubushobozi bwo kubona ibintu bwo kugura ibintu urumva ko ifaranga riba
ntabwo abo banyafurika ibyo bihugu 14 ntibifite suverenite ntabwo bifite nyine ubwigenge ku byerekeye ifaranga ndagira ngo ahubwo icyo kibazo tuzanagifatanye uzaze tugifatanye tukivuge mu rwego rw'ubukungu ifaranga rishobora kuba ryavunjishwa kuko iryo faranga rya CFA avantage yaryo izwi ikomeye nuko ari ifaranga convertible ikindi cyo yanavuze ko rikumira exchange mu karere niko bamubaje bavuga bati abafaransa mushaka kutubambira kugira ngo tutabasha gukorana ubucuruzi na za Nigeria duturanye kuko iryo faranga ribangamiye ubuhahirane n'ibihugu bikomeye nka Nigeria. Nabyo yaravuze ati rero ati rwose ati icyo kibazo muze tukige ku buryo kivaho kandi rero uriya mu perezida uko ameze kose aracyari mutoya, igihe kiracyari gitoya kugira ngo tube twagira jugement definitif kuri we, ubona ari umuntu ufite bonne volonté mu by'ukuri, kabone nubwo haba harimo ibindi bintu azahura nabyo by'ibihato tuzabibona mu mezi ari imbere, nawe harimo ubwo umuntu ahura n'ibihato agatangira gusubira inyuma, ariko kugeza magingo ye byavuze arabikora.
Ariko ngubwire hari aho ntashobora kubikora nubwo imana za umunani zikabyara umuntu. Kuri cya kibazo wibuke ko muri zo zone zira zo muri Afrika ya y'uburengerazuba. Uziko entreprise za France nizo zifite zishoramo imari kuri 50%.
Cyane z'imiryango nka ziya za ba Borore za ba Bwige z'imiryango ni hanuga nuko hano mu France no mu byukuri kibazo.
Uziko udashobora kubona isoko za marché public, uziko iyo zitanzwe abafaransa ari bo bagomba ari entreprise zabo zigomba kubanza kugenerwa.
Ntuvunike nibo bimika abaperezida nibo banabakuraho duhereye kuri Sankara tuze no kumugarukaho. Aha ndagira ngo koko byuvuga ni ukuri, mbese uravuga nk'ibyo abanyeshuri bamubwiye akabwira
ni ikibazo nakurikiranye. Ni ikibazo nakurikiranye, urabona niga
uragikurikiranye nabyumvise
niga rwose kuva muri 80 urumva ikibazo nakumbuye kugikurikirana numva nemera uko ibihugu bishobora gufatwa kuriye. Ariko wibuka ko hari umuntu witwa Kakonutko wo muri Togo yahoze ari minisitiri w'ibintu bya prospective na politique publique, uzi ko yabivuze yashatse kuvuga kuri icyo kibazo bagahita babwira uriya wasimbuye se
uriya ntuza bre yademba umuhungu
w'umuhungu, uzi ko bavuze bati ibi bintu avuze ni ibiki, uzi ko bahise bamuvanaho. Donc hari ahantu harakomeye kuko hari ikibazo gikomeye ibihugu biba birwanira n'ubukungu. Ntabwo ari abantu bashobora kwitesha ubukungu kuriya ngo nuko gusa yabivuze kugira ngo cyakora ikintu kirimo nuko nizeye ko abanyafurika bazumva yuko bashobora noneho guhura n'abo bayobora na societe civile n'abandi bose bakibohora ku bibazo nka biriya.
Iyo kadre Macron yatoranyije kujya kuvugana n'abanyeshuri kuko nabwo yabwiye ku yaranahavuye ajya muri ku ishuri. Niyo kuvuga ati ejo hazaza hanyu hari muri uru rubyiruko mwebwe, ariko namwe rubyiruko mwiheranwa n'ibyo byabakozwe n'ubufaransa ubushize, kuko ubufaransa bwarabikoze abyemera byinshi cyane, yavuze ibintu byinshi. Ahubwo hano extreme droite biramutuka ngo yagiye gusebya ubufaransa kuko ibya esclavage uzi ko abifata nka crime contre l'humanité, ndetse turaza kugaruka no kuriya nubwo yabacyuriye ati n'abanyafurika bagurishije n'abanyafurika, yavuze ati tubihagurukire, ati rwose ndabihagurukiye muri conseil de sécurité abonye ko ari ubufaransa bwabijyanyeyo bwa Macron. Ikindi kiravuze ati dufatanye n'igisirikare cyano ibyo bita G5 dufatanye tujye kurasa bariya abantu bagira harimo za proposition. Mu yandi magambo urabona wenda turiho turavuga tuti na karimi keza n'iki cyose, ariko kugeza magingo ya ngaya sumunya karimi keza uriya mu president gose naho ndavuga mbona hano nuko bamwamaga. Reka tujye muri anecdote. Hari ikintu cyabaye muri the science n'abanyeshuri gisekeje cyane, wenda tuzana bigarukaho bimwe na bimwe ubwo ntekereza ko ikiganiro tuzakigarukaho. Hari akantu kabaye gasa na incident niko kanavuzwe cyane mu binyamakuru, niko kuzuye mu binyamakuru, aho bari bagiye gutaha centrale ya electricité, babyita ngo mu Kinyarwanda centrale ya electricité, nyine uruganda rw'amashanyarazi akoreshwa n'imirasire y'izuba, kuko wavuze ibya klima hariya muri kariya karere, ikibazo cya klima hari izuba rwose, izuba barikizeho ryagombye kubakiza ntiribice gusa ari babuza gusarura kubera imvura nkeya. Ariko rero ku byerekeye iby'ingufu rwose ntekereza ko ngo babonye neza ngo niyo santrali ikomeye cyane y'amapano ngo ari kuri hektari 36 niba nasomye neza niba nibuka neza hektari 36 za pano biriya bya pano solaire by'amazuba nyine ubona bigibiza nk'ibirahure ni hanini cyane umuntu yanabitekerezaho bikagira umusaruro wa mega 36 bwakiye bajya kwita mega 36 ni nyinshi cyane nkiko
nibyo
kuko turi mu bukungu yabuganiyeho nabwo mega 36 kuko ubukungu buhera ku ngufu mega 36 ntanze urugero iriya baraje hidroelectrique yo kuri Nyabarongo yacu ni mega 28 urumva rero kuba izuba gusa mega 36 bikarusha iriya baraje yatwaye miliyoni zirenga ijana nabyo tuzabireba tuzabigarukeho ndagira ngo tuzabiganire imwe yadukoreyemo byinshi
oya tuvuga n'ibyo
kandi rero hari izo ni experience ikomeye iyo ngiyo ingufu rero akantu kabaye ngaruke kuri anecdote
niko wari ugiye kuvuga
baramubaje batese bati ntituzahora muri mu icikagurika ry'umuriro nk'uko nyine hano tubimenyereye byatuzonze agira gutyo ni umunyamusota ati mwabaje perezida wanyu ati mwarimo n'umuvuga ngo turabakoloniza te ati none murambaza ngo ntunganye iby'amashanyarazi yo muri universite ye hano mu bibazo perezida wanyu dore nguyu ari hano ntubishinzwe none icyaje kuba reka ibintu biryoha bari no gusetsa ni nabyo biriho bivugwa cyane mu binyamakuru dore ko ari abanyamakuru bakunda byacitse bose uko bangana noneho rero byaje bibimpurirane perezida arasohoka perezida wa Burkina Faso arasohoka narabibonye narakurikiraga icyo kiganiro direct arasohoka n'abagaride be baragenda bamara nk'akanya gato nk'iminota sinabe 3-5 nkaho aragaruka ariko benshi hano babibonye muri sida diplomatique ko yamusebeje donc yamusaritse bityo akamanifesta gusa rero yaragiye kwihagarika naho babisobanuye kwa perezida babisobanuye wa Burkina Faso ari na serivisi zose zavuze ati rwose nta kibazo twagiranye n'iyo rumarike ya makuru rwose yari de bonne foi asetsa ari waganira n'abanyeshuri bari muri Clima nziza ati gusa ati hagati aho perezida yari yatumye abagaride be kujya kureba uko ibintu byifashe nyine by'umutekano we kuri 200 kuko niho ubwihagarikiro bwari buri kuri 200 zabo bavugiraga 200 urumva nayo masaro uko bateye
perezida Kabore nawe
arabohotse umutekano umeze neza ajyayo kuri 200 noneho rero ibyo nabyo byabaye bibe cyane bamwe bavuze ngo dore na perezida bihoreye bivuga kwinshi mu yandi magambo rero umuntu akaba yababwije rwose icyo kintu cyo kugati namwe rubyiruko icyo na mwagombye gutegwaho nuko udasaba ubufaransa gukora mu mwanya wa perezida banyu iyo kuvuga ngo ama elektricite yabuze n'ibintu bidatinda na climatisation ibiriya kuko harashyuha cyane abizi baba bakeneye elektricite no kugira ngo badashya izuba rihita batwika aho none ati climatisation yaranasohotse perezida asohotse nyine makuru yaranaseka arababwira ati atagiye gukora za climatisation zanyu mwarimu w'umutaka gusa rero abantu benshi baravuze ngo yasuzuguye perezida ngo icyo cyose ariko kwa perezida baravuga bati nta gasuzuguro karimo na gatoya bati hari muri context yo aganira n'abanyeshuri nawe yizihiwe ati kandi perezida nta ngorane yabigizemo ati yaragiye kwihagarika kuri 200 byumva ko hari agaciyemo nagira ngo nyine tu gusa rero icyo twagombye gufata ni ayo mashanyarazi ya mikominasire y'izuba atanga mega 36 mu gihe nk'ayo yacu yanahenze tuzanabigarukeho gatoya atanga mega 28 akaba yaraguze miliyoni zirenga 100 nzanareba gatoya icyo ayo ngayo aruta atangwa na Nyabarongo yacu yaguze na kompare nagira ngo nako tuzanabirebane kuko ndabona turi muri iki kiganiro ntekereza ko tuzakora tuzagaruka kuko ingingo hari inyungu nyinshi zikomeye ndagira ngo tuzakigaruke wakomeza rero
urakoze cyane kuko ayo magambo aho icyo umaze kuvuga aho muri disikuri ye ikintu umuntu ashobora gufatamo ni uko wa mugana avuga ati ibintu bya France Afrique n'ibiki n'ibisubira inyuma we urabona ari cyo ashaka aravuga ati warabona aho ibintu bigana arabona ko ntabwo bazakomeza ku gushaka ubukungu kuvoma ubukungu bw'ibihugu bya Afrika ngo kandi ari igihu ari kandi Afrika
akandi kandi yavuze
cyerekebwe
wakoze kuguma ku bukungu ahubwo abantu benshi wenda tuzagaruka no kubindi nyuma abantu benshi baranyotewe n'iki bamaze iminsi babimbwira ko banyotewe n'ikiganiro cy'ubukungu maze iminsi ashyiraho ubwo wageze neza gutangira kuri France CFA rwose wageze neza cyane akandi kantu yavuze mu by'ukuri kuko hari ibyo zanje hari iyo miryango ikomeye cyane yica igakiza muri Afrika irimo abo babitwa ba Borore tuzabigarukaho ndagira ngo tuzabigarukaho kuko icyo kintu cya Pan-Africanisme cyagarutswe cyane cya Pan-Africanisme kuri mu Pan-Africanisme ukomeye ariko yabikigarutse cyane aravuga ati umva rero ati ngiye gukora ku buryo ayo ma societe ma company yari yarabazonze nyine yirirwaga yikubira byose atongera kugira imbaraga nk'izo ngizo ati gusa rero atera abandi nabo bakora nkayo ntimuza bafunguye imiryango ntiyababuza amazina ye ku buri wese yumva bashyira
urumva nyine
ati ngiye kubirwanya ati ngiye kubirwanya ati ariko rero nimara kubirwanya ntimuzafunguye imiryango abandi bakora nkabo cyangwa se banabarushije gukora nabi kurushaho ntiyababuza amazina ye ku buri wese yumvise abashinwa nako nagira ngo nkongereyo kuko nayikurikiye ntuza komeza
nibyo uko bivuga ubu ngubu mu bintu byerekeye ubukungu bw'ibihugu tugiye gusubira nk'igihe twari mu gihe cyagera forward mu byerekeye politiki
yego donc
utarabonaga amahoro muri west yashakaga muri est
yego
akagera ku byo ashaka gutyo kuko bombi bari bafite ingufu ubu rero ikindi kigiye kuba niwo mvuga harimo guhinduka nyine kwa politiki y'ibyo bihugu bindi nyine birabibona yuko hari ibihugu bitavugwaga ubu ngubu bikomeye nibyo navugaga bya BRICS urabona nk'Ubushinwa ubwabo
yego Ubushinwa cyane ku isonga
Ubushinwa ibintu bakora iyo bo babikora Afrika du Sud ba ishobora kubera uko iri kuba igihugu rwose abanyafrika inyuma bashyigikira bigakomeza ubukungu bwabo ku buryo rero urabona koko nabo babona bati ntituzakomeza gutya bizatuma rero abanyafurika niyo abantu bakomeza bagaharanira demokarasi kugira ngo bakomeze bajye batuta ibitugu ubutegetsi bwabo ubuyobozi bw'ibihugu byabo bizatuma muri uko guharanira inyungu za buri gice muri biriya bihugu bikomeye habonekamo inzira ikintu bataguhaye udahawe n'abashinwa ugishake mu bafaransa cyangwa mu banyamerika ugishake hirya hino aho ni ahantu muri diskuri ye koko wumva ko badashaka kuguma muri ibyo bintu bya byo kuvuga ngo niba ari ngo papa Mitterrand papa de Gaulle papa Giscard papa iki
niko umuntu yamushimira akabona nubwo tutarabona mu bikorwa aho uko bizagenda ariko muri rusange disikuru yo umuntu ashobora kuko yari ndende umuntu yayibona mu inengezi zimwe na zimwe nk'izo ngizo abantu batinzeho ngo z'uko perezida agiye kwihagarika noneho bakabigira birengo bye ngo bwari wari umwigaragambyo kandi niba bivuguruje niko ibinyamakuru byanditse harimo n'ibyo hano mu Bufaransa n'ibyo ahandi ibyo bya France ku mugani tuzana Kigali kuko icyo kibazo kuko ni ikibazo gikomeye ubwigenge bw'ifaranga
nakibanzeho n'umuntu nibanze ku bibazo by'ubukungu kuko rero ari byo kuko wa mugani bireba Afurika mbere na mbere kandi wa mugani bijyana muri vision yacu nyine ya papa
cyane
mwishakwe naho ubundi hari ibya bintu yavuze kuri traffic ya yo kugira ngo bari aba bacuruza bagari ubucakara n'ibiki yavuze amagambo akomeye yaguze amagambo akomeye akwiye gushimwa
kandi ariyo uko yaravuze ati ni mwebwe abanyafrika mugurisha abandi abanyafrika mushake umufaransa ugura abo bantu cyangwa ubikuramo inyungu yunani na rimwe kandi koko yego baramunamubwiye batese bati kusukura ko agiye gusenya hariya ntuza ufaransa bwagiye gusenya hariya kwa Kadafi bityo bigahurwaho ibyo ngibyo si n'ukuntu munatanga amafaranga kugira ngo nyine kubera gufunga imipaka yanyu noneho Libya ikaba nyine iri bikora kuriya ikibazo nacyo cyari cyiza ku mugani cyari cyiza ariko yaravuze ati icyo kibazo cyawe kiracumba ati rero bati nimwe mugurisha abandi banyafurika ati kindi cyo ati kuko barabaje batese mwafunguye imipaka kugira ngo nyine aba bantu batakomeza atoya ngo tuzafunguye imipaka ati ntabwo tuzafunga imipaka kuri buri wese icyo kintu nacyo cyaganiriweho baravuga bati mwafunguye imipaka batuha ntidushobora gufunga imipaka rwose ntabwo twabishobora ntabwo ahubwo ni ishusho ikomeye bagomba kuganira mu buryo ku majyambere wenda baravuga bati imbaraga nkeya z'iyo disikuru no kuba batavuze bati Ubufaransa na Afurika buzakorana gute kugira ngo habeho ubukungu ibibazo by'ubushomeri binuzuye naho ngo muri buri kinafaso
ikibazo
bigabanuke bityo heye kuba impamvu
ikibazo mugane naho naho umuntu ushobora kuvuga ngo nibafungure ufite abana b'abasore bava mu gihugu cyaba bagenda ntiwakwishimira ko baba bagenda
aho baganiye no kuri demografi rero binarakaza binabanza binatangira kurakaza abanyeshuri bamwe baravuga bati ibyo bintu se byo kuvuga aravuga ati muri kompanyi n'ubushinwa atubwo bushinwa rero ati niba mushaka kwikompanyi n'ubushinwa ni murewe ko ubushinwa bwatangiye ati bwavuga ko kwitegeka umwana umwe gusa ati ubu rero urayivaho kuko nyine bakeneye renouvellement ati namwe ati politiki iri mu maboko yanyu muyikore muvuge ati ntabwo urazabwira ngo mubyare aba ngaba ati niba naravuze icyo yigeze kukivuga barakimugaya cyane makuru yigeze kukivuga
yaravugaga deficit
demographic
ngo ni deficit stationnaire yigeze kugana
yaravuze ati nisubiyeho ati icyo kibazo nakivuze nabi ati ubu sinagisubiramo nk'uko nakivuze ubungubu ati ibintu bya demografi yanyu nimwe mugomba kubimenya ati ariko ati ni ikibazo aza no gutanga notion economique ati rero ati demografi igomba kujyana n'izamuka ry'ubukungu biba bya tujya tuvuga bya GDP bya PIB GDP PIB igomba kuba hejuru y'izamuka ry'abaturage ujanishije ati mu gihe bitameze bityo GDP kabiri hasi izamuka ry'abantu nimuzahora mu bukene nimuzigira mugiraho mujya
aho rero akaba ari heza nyine kuko haza na disikuru yo kugira ngo abantu bazamure ubukungu biragenda biha abanyafurika umwanya bizatuma buriya sosiyete sivile igomeza kugihashya abapolitiki babo kugira ngo batekereze ubukungu bw'ibihugu n'ibiki naho ubundi urebye ubukungu Afurika ifite ishobora gutunga rwose mu myaka 30 iri imbere na miliyari ebyiri n'igice z'abantu
yego cyane rwose
ari za etude zagiye ziba zerekana yuko
yego cyane
mu kinyejana gishize Afurika iri muri miliyari enye z'abantu abantu bashobora abantu koko bafasha ubukungu bwabo baka mu maboko bashobora gutungwa n'ubwo bukungu aho rero wa mugani ntawajya muri demografi gusa uvuga ngo wa mugani ngo ugiye mu by'abashinwa n'iki alors que wa mugani wivuga ngo abantu bararwanya demografi yawe ahubwo uvuga uti dukora iki niyo mbonera ibyiza bw'idisikuru nka ziriya nuko abanyagihugu bazajya bafata kuri izo disikuru bakazibwira abategetsi babo bati muhagarare
akandi kantu keza yabuze ibyo byo gufunga unyibutse n'ingi bibagirwa hari ikintu cyitwa iyaparite uburinganire bw'igitsina gore guteza imbere igitsina gore yabitinzeho cyane yabitinzeho cyane no muri education no mu bintu byose no mu nzego zose avuga ko ari yo shingiro yo kugira ngo ubyaye amenye impamvu byaye amenye abagomba kubyara mu byukuri bibe ku mugore imbere ya byose ko ni nabona byara ati rero mu gihe umugore azaba ashyingirwa afite imyaka 13 14 gusa bamukoresha icyo bashatse nta kuntu azamenya ukuntu nta kuntu igihugu kizazamuka yaravuze ati icyo kintu ati mukigeho mutange za solutions zo mu gihugu cyanyu n'imico yanyu atari ko ati ikiri ukuri nuko umugore mu gihe atazamutse mu gihe abagore batazamutse mu nzego zose mu gihe batazamutse cyane cyane mu burezi uhereye muri primaire kuzamuka hejuru ngo bagire hose abagore ati ibyo bufaransa bugiye kubafasha amati ibintu tuzabikomeraho ku buryo tuzapriorite abagore ati si ukuvuga ko tugiye kuvangura abahungu ati ntimubunyumve nabi abahungu muri hano atari ko ati umukobwa wo muri Nyafurika kazi tugiye kuba ariwe duha priority. Byo rabivuze ati muri icyo gihe rero ni abakobwa ni igitsina gore nikimara kujya hejuru muri mu byerekeye mu burezi mu kazi no mu bindi byinshi ati nibyo bibazo bya demographique bizagabanuka muzabona ibisubizo bijyanye n'ibyo mwifuza ati niba ubushinwa bwarakoze ibyo bwakoze ati imbere ya byose nuko bakoze iyi phase bayigeraho ubu bare bahinduye indi faza ati namwe rero mbere ya byose mugomba kubikora ku buryo ubukungu bwanyu buzamuka bukarenga bikarenga izamuka itumbagira igipimo kitumbagira ry'abaturage ati mu gihe mutaragira aho ngaho tushinwe bwakoze za miziri zikomeye wenda si ntituvuga ngo mukore nk'izo ngizo ariko mushaka gukora ibintu bivuye bibavuyemo biganisha aho ngaho ku buryo igipimo cy'ubukungu GDP igipimo cya GDP kizamuka kurusha igipimo kizamuka ry'abaturage cy'imyororokere y'abaturage icyo kintu ntekeza bagitinzeho muri icyo kiganiro harimo ibintu bikomeye bavuze harimo batinda wenda kuri zo za detail nk'izo wagiye kwihagarika bakabigira birebire ariko harimo ibintu binini cyane bituma societe civile yabyuririraho ikaba ikaba yagira aho igera
yavuze ku burezi agashyira imbere abakobwa ni ijambo nabonye rikomeye cyane rwose umuntu yakwizera yuko bizakomera kuko ahantu abagore abakobwa bize haza amajyambere kuko nibo barera nyuma nibo n'ibindi byose nibo babigira ariko ubwo nyine bizaka ko Ubufaransa sinzi ko nyuma y'amagambo ni ukureba ibikorwa kuko urabizire ikintu bise partenariat mondial sur education yantuza bashyizeho yerekeye uburezi uzi ko kugeza ubu ubundi Ubufaransa bwagombye gutanga nk'amayero
yarabivutse bya bindi bya
miliyoni 150 ariko ubu muri iyo partenariat mondial y'uburezi Abafaransa aho bagombye gutanga miliyoni 250 z'amayero ubungubu batanga 17 gusa
ibyo uvuze yavuze ko agiye kubikosora
n'ikibazo cyerekeye iburezi uzi ko ubufaransa ubwongereza muri Afurika bwo aide yabo 30% ijya muri education mu burezi muri Royaume-Uni ariko Abafaransa kugeza ubu ni 4% gusa
yavuze ko agiye kubikosora
bafite inzira ndende yavuze amagambo menshi ariko inzira ni ndende abantu bagomba kujya bafungura amaso bakareba yavuze amagambo meza azatuma ari abantu mu Bufaransa ari abantu muri Afurika nangwa bashobora gukomeza gucunga abayobozi babo ari abo mu Bufaransa ari nabo muri Afurika
ibyo uvuze ni ukuri ni ukubitumba ku buryo bidahera mu magambo ariko byibuze yarabivuze ati rero ati dore nk'ahangaha ati si n'ibyo gusa byo muri mu burezi ni n'amafaranga agomba kujya mu mfashanyo itangwa mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ati tugiye kuzajya muri kota yemejwe n'isi ati tugomba kuyijyaho tukayigeraho ati kugeza ubu twa tuyiri munsi cyane sinyibuka neza ntuza ni pourcentage ya GDP yarayivuze
yavuze ko bazagera muri GDP bazagera kuri ya indi ya zeru
yego
mirongo itanu na gatanu ku ijana
nk'aho ngaho ibyo nabyo yarabivuze,
kandi ubu ngubu baracyari inyuma cyane
rwose. Aho ngaho icyo nagushimira kugeza magingo aya ngaya amezi amaze uriya mu perezida, ibyo avuze arabikora. Tuzareba niba n'ibyo ngibyo byo muri Afurika azabikora. Aramutse abikoze byaba ari mahire. Yarabivuze yabitinzeho. Hari ibyo kibazo cya demografi, icyo kibazo nyine cy'ubukungu no gufasha no gufasha mu by'ukuri, yarabivuze. Gusa tureke ko azabikore, kuko hano ibyo yavuze kugeza amagingo ngayo byinshi arabikora. Batangiye kuvuga ngo ni umunyagitugu, ahubwo ngo bikora vuba vuba cyane, kandi yavuze ati ntibikoze vuba vuba mwazaba mwarandushije imbaraga simbikore. Amaze iminsi myinshi abikora, akavuga ngo ntibasenye amashyaka yose ngo yayamaze. Mu yandi magambo yo hari impinduka, nawe ni nayo mpamvu natoranyije kujya kuganira n'urwo rubyiruko. N'urubyiruko tubyibutse rwakoze revolution, rwirukana uriya munyagitugu. Ndetse ahubwo tugiye gato nyuma y'ubukungu, ndabona neza tuyimaze. Wa mwicanyi w'inkwi wishe ntuza Sankara, nyine banyuzeho yica Sankara. Uzi ko benshi bari mu Bufaransa ko buri inyuma y'urupfu rwa Sankara yatangiye disikuru ye rwose avuga Sankara ibyiza bye, ndetse ashima nyine. Niyo mpamvu yanagiye mu banyeshuri no mu rubyiruko ati nimwe mumaze gukora revolution hano rwose, nicyo kintu arabishyigiye. Ati kandi ati ndi muri generation singana namwe, ariko ndi muri generation itaragize ibyo bibazo byose turiho tuvuga muri aka kanya. Ati tufunguke tugire icyo dukora, tugire icyo tubaza n'icyo tubazwa. Ati tuve muri icyo kintu cya attitude ya gikoronize. Kabone nubwo amwe bavuga bati nubwo bwose yabivugaga ati naho ngaho ataraho yanyarukaga akifata nyine nk'ubutegeka. Gusa nabyo umuntu yamwumva yari yarahimbawe cyane.
Ariko rero muvandimwe Ngarambe rwose nitwarangiza amagambo ntashimye ikikorwa yavuze kiriya cyo gufungura archive z'ibireba n'ubwicanyi bwa Sankara rwose. Icyo ni ikintu cyashimishije cyane, kugira ngo ubucamanza
no kohereza umuvandimwe wa kompawe nawe baramusabye bati nzamubaha, ati nubwo bigomba kunyura mu bucamanza muzi ko ubucamanza neza ati nzamubaha.
Cyane rwose ikibazo cya Sankara byaranshimishije cyane. Ku bantu dukunda, umuntu nkuriya, umuntu warwaniye Afurika, umuntu warwaniye yuko abaturage rwose bajya iseseka bazamuka, kandi akabikora akabigaragaza. Ukabona no kugeza ubu ngubu rwose Sankara urebye kimwe ari mu rwego rumwe na bariya ba Mandela, bariya ba Sekou Touré, bariya ba Kwame Nkrumah, bariya banyerere bose ari abantu bagiye bagira isura izamura imibonere ya Afurika ku rubyiruko, cyane cyane ari ahantu nahashimye rwose. Twizere yuko tugiye kumenya uko byagenze, n'uruhare yenda ni Bufaransa kuko bakunze kuvuga rwagize gutuvutsa umuntu twakundaga.
Ni ukuri ako kantu nako gushima ku mugani yaranavuze ati n'uriya muvandimwe Francois turamufite n'ubungu aritaba kuri jandarumeri, atariko ati ni ibintu bigomba kunyura mu nzego za justice, atariko muzamubona rwose. Rero sidereje si muzamubona, mu yandi magambo rwose muzamucira urubanza. Icyo ni ikintu gikomeye, ni geste ikomeye mu by'ukuri, ni ikimenyetso gikomeye cy'uko nyine Ubufaransa wenda bushobora, wenda nagira ngo nawe rwose iyo makenga yawe tuyasangire. Kuko twagiye tugira mu by'ukuri za promesse, abantu ayo mahanga akadusezeranya ibintu byinshi cyane, ntihagire igikorwa cyangwa hagakorwa ubusabusa. Ibyo ni ukuri rwose, amakenga tuyasangire. Ariko rero hari byinshi byavuzwe, ntabwo twari no kubimara. Sinzi ndumva wafata ijambo ugana ku musozo ukareba wenda ingingo imwe ebyiri eshatu tutaganiriyeho, ukagira icyo zivugaho. Muvandimwe Nkiko, ijambo ni ryawe.
ngende nsoza cyangwa
oya wafata nk'iminota ukeneye wenda nk'icumi
oya ngewe ndumva rwose nta twavuze ibyangombwa byose
yego
nta kibazo kintu mu bintu mu gusesengura politiki gusa nuko burya umuntu agomba kujya yibutsa mu gihe iyo umupolitisiye akubwiye ati nzakora iki muri politiki burya ni ukuzareba ikizakurikiraho niba hazaba gukora politiki ni ukwerekana ibikorwa bikazagaragara rero nk'uko twavugaga ngo biriya bibazo birebana n'ubukungu birebana n'uburezi birebana n'umuco birebana n'ubuvuzi n'ibiki byose birebana na biriya bintu birebana terorisme cyangwa kurwanya bariya by'ubucakara n'iki ni ukuzareba ni ugukora umuntu akurikiye akareba igikorwa kuko muri politiki umuntu aba ari kumwe abarwana n'inyungu nyinshi iyo rero nta gitutu gikomeje ngo bamubaze ati hahandi wavuze gutya ubigeze he ibintu birabagirana kubera yuko abafite ingufu bafite kuvuga barabitwara rwose ubwo navuga yuko mu magambo make numva test yakoze ndumva afite amanota ahagije uko biri kose 63% arayafite ubwo hasigaye rero ni ukureba niba azakomeza akakomeza akazamuka akareba nanone yuko wa mugani bakivuga ko Afurika wa mugani atari ukureba Uburayi ariko ko Afurika ni ukureba na Afurika yose hari akantu twakomejeho kerekana yuko ibihugu bya Afurika hagati yabo byo ntibisurana ntabwo twashoboye gutangana imibare ariko hagati y'ibihugu n'ibyo bihugu wahoze uvuga bya ikoresha rya faranga rya sefa hagati yabyo nta bintu nta bucuruzi buhari ntabwo burenze 3% hagati yabo kandi ku bantu bafite ifaranga rimwe ubundi byagombye kuba byoroshye urabibona ko nko muri euro bafite ifaranga rimwe 60% y'ubukungu y'ubucuruzi bukorerwa muri ako karere umuntu rero yakwizera yuko mu gihe kiri imbere ibihugu bya Afurika yose ariko atari ukureba Afurika y'uburengerazuba y'abafaransa
yose uko ingana
haboneka abakomeza gusesengura no gufata imigambi yo kureba uburyo Afurika yahahirana hagati yabo kugira ngo ikomere uburyo Afurika kandi ikintu tugomba guharanira ibona ubwisanzure ubwigenge ku bukungu bwayo souveraineté kuri resources zayo kugira ngo zishobore nyine wa mugani guha amahirwe abana
n'abaperezida batari abashyizwe n'abampatswe ibihugu cyangwa ayo makompanyi y'abajura
rwose kuko ubwo numvishe bavuga ko hari miliyoni niba ari zirenze 400 z'urubyirukoo 70% n'urubyiruko rw'umunsi y'imyaka mirongo itatu murumva rero hari rero muri disikuru nk'iriya nagiye mbona ahantu hashobora gufatirwa imbaraga kandi nabonye uko aho ibitekerezo bishya namwumvise ku bitekerezo bishya kuko hari ibibazo uko byavugwaga n'abandi we atagiye abinyure mu cyamo ikibazo cya colonization cyangwa cy'ubucakara ukavuga ko ari icyaha nk'inyoko muntu hari amagambo akomeye yagiye avuga uyu munsi ko nkeka baza gukorera inama y'ibihugu bya Afurika n'iby'Uburayi nkeka y'uko politiki y'Ubufaransa muri rusange buriya France Afrique vuyeho mbona yuko bazakora uko bashoboye kugira ngo bone ubudage kuko nibyo bihugu bikomeye mu Burayi kugira ngo barebe uburyo bagira politiki mpuzamahanga imwe mbese wabonye ko batangiye n'ibintu byo gukora byo kwirinda bya defense hamwe kubera ibibazo bagenda babona hirya hino nkabona ko rero mu minsi iri imbere ibyo bintu bazabikorera mu rwego Ufaransa rugiye ruzakorera cyane mu rwego rw'Uburayi aba rero nizera ko natwe muri Afurika biriya bihugu cyane cyane ari ibihugu bigenda bigaragara kandi byerekana ko bishaka bifite imbaraga tuvuge biriya bihugu byo muri Afurika Austral bazabyegera nabyo wamugani kugira ngo batekereze rwose hatekerezwe uburyo Afurika yabona ibyo itunga ihaza abana bayo bose abone uburyo Afurika ibona demokarasi rwose ibintu ubutegetsi bw'ibitugu bikavaho babone uburyo tutagomba gukomeza muri izi ntambara hirya hino bampatse ibihugu baba bashyigikiye kugira ngo gusa bibonere ubukungu kandi ku maraso y'abana b'abanyafurika ni ibintu rero rwose mbona iriya disikuru yavuze yampaye imbaraga nyinshi yampaye gutekereza kurushaho uburyo Afurika ishobora kuzamuka muri izo ntera zose maze kuvuga no kubirebana cyane cyane no kubirebana n'imihindukire y'ibihe muri changement climatique maze kuvuga icyo cyuma iyo nzu ikora megawati 36 byerekana yuko imbaraga zirahari ubushobozi burahari bwanashakwa ni ukuzamura ubushake ruva rero ni iki kintu numva nabanavanye muri uriya rugendo no muri iyo disikuru numva nahagararira
ubwo rero
ubwo nkaba rwose ngira ngo nsezere ku batwumvise nizera yuko niwongera kumpamagara kandi uzabikora ndabizi tukazongera tukaganira ku bibazo nk'ibi cyangwa se no ku bindi uzashaka urakoze
ndagushimiye cyane muvandimwe nkiko ndabashimiye nshuti mwari muduteze amatwi tuzagaruka ku magambo akomeye cyane ku bibazo bya Afurika n'ibibazo by'u Rwanda hari aho Afurika ihuje ibibazo Dr. Nkiko ndagushimiye kudusesengura rwose ijambo rya Perezida Macron ijambo yavugiye wa Gadugu ijambo mu by'ukuri kuba umuntu yavuga ngo tubivuze byose ntabwo ari ukuri tuzagenda tugaruka ku ngingo zimwe na zimwe harimo biriya bibazo by'ubukungu bisangiwe na Afurika bitari ibyo muri kariya gace gusa ka France CFA ya faranga rifite impumuro ya gikoloni ariko rero aho yabivugiye Macron ni mu gihugu aho urubyiruko ruherutse rwose gukora impinduka ikomeye cyane igihugu ubungubu gikene nicyo gikeneye cyane muri kariya karere ariko rero nicyo gihugu nacyubona gifite urwego ruri hejuru muri politiki babikomora hanini kuri uwo mugabo rwose w'indashyikirwa witwa Thomas Sankara aho twashimira amakuru yuko ari nako yatangije disikuru yavuga ko Thomas Sankara ari abamwishe ibyo bigomba kujya ahagaragara kandi rero imbuto yabibye zikaba imbuto zigomba kugaragarira mu izamuka rya Burkina Faso ndetse no mu kugira ngo Afurika imwibonamo abanyafurika by'umwihariko urubyiruko bamwibonamo babe babasha kugira icyo bakora ibitekerezo bye birambe yarapfuye ku bitekerezo bye biracyari shuti rero ijoro ryiza aho bwije ndetse amanywa meza akazi keza aho bwakeye.